still I made it. This is the worldwide. Away.
Muziki mpaka kitani kwako na chunkysupplier.com.
This is DJ Sobet on the mix. Unanijua mi hii kwamba sila kipaji mia hisia zangu na moyo wangu umekuwa na wewe hey. We usiniache mchizi boti ukafanya nilewe hey. Hisia zangu na moyo wangu umekuwa na wewe hey. We usiniache mchizi boti ukafanya nilewe. Ona ukiniacha nitaumia, sela nimekuzoea. Chumba ukiniacha nitaumia hey. Nimekuzoya, ona mama ukiniacha nitaumia. Ona nimekuzoya, ukiniacha nitaumia. Nimekuzoya, sema mama, kama unanipenda we nipende kweli, na mimi nitakupenda sitokutapeli. Kama unanipenda we nipende kweli, na mimi nitakupenda sitokutapeli. Hey, haya twende. Ya mbesi Mungu wanabariki. Kuna watu we washafariki sababu wa mapenzi wakajipiga kitanzi. Ya mbesi Mungu wanabariki. Kuna watu we washafariki sababu wa mapenzi wakajipiga kitanzi. Wakajipiga kitanzi. Moyo unaniuma tukilala nja, usingizi sipati na kosa furaha. Moyo unaniuma tukilala nja, usingizi sipati na kosa furaha. Hey, ukinipenda nitajidai. Ukinipenda mimi nitafurahi. Ukinipenda nitajidai. Ukinipenda nitafurahi. Ukinipenda nitajidai. Ukinipenda nitafurahi. Hisia zangu na moyo wangu umekuwa na wewe hey. We usiniache mchizi boti ukafanya nilewe hey. Hisia zangu na moyo wangu umekuwa na wewe hey. We usiniache mchizi boti ukafanya nilewe. Ona ukiniacha nitaumia, sela nimekuzoea. Chumba ukiniacha nitaumia. Hey, nimekuzoya. Ona mama ukiniacha nitaumia. Ona nimekuzoya. Ukiniacha nitaumia. Nimekuzoya. Hili biti kapiga Sobeto. Wewe tuende. 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 Haya twende kinama. Tafuta na fast fast. Kinuka, we rudiri fast fast. Kinama, tafuta na fast fast. Kinuka, we rudiri fast. We rudiri fast. Tafuta na fast. We rudiri fast. Tafuta na fast. Haya toto kinama. Tafuta na fast fast. Kinuka, we rudiri fast fast. Kinama, tafuta na fast fast. Kinuka, we rudiri fast. Bari ya rudiri fast. Tafuta na fast. We rudiri fast. Tafuta na fast twende. What's poppin' for everybody? Itikia team for everybody. Itakuwa song chongo hapo nisipopaisha wanangu akifuri kwa pamoja. Wanangu akitunda lilini mpaka banana. Wanangu akungula mbotu mpaka kigogo. Wanangu ataki chanika. What's poppin' for everybody?
Muziki mpaka kitani kwako chunkysupplier.com.
Still I made it, this is the worldwide.